When I set my eyes on you, I saw love on my face. I had feelings for you. Woo woo woo, una kama nguo we chambu. Hawakupati kwenye duka, kwenye mitumba, sagula sagula. You are rare, so unique. Yeah. Baby, you tell me what you want. I go tell them what you mind. Show you how much I love you. Woo woo woo. I say kido, 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 my baby. Want to be my wife, my baby. Wanna take you home, my baby. Kido, 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 my baby. I want to make you wife for real. Yeah. I want to tell you a papa. Asante, asante. Tell you a mama. Asante, asante. Mama born you well. Umeibeba nyota, umeshika bahati yangu. Nikiwa nawe mambo mwake, mwake, mwake. Tena ni tunu yangu, fungu langu kati ya wanawake, wanawake. Zidisha kudeka, napenda ukicheka. Nione tabasamu, my love. Kwako nimemwagika, maji siwezi zoleka. We Hawa, mimi Adam, na enjo. Unapenda nini nikupe? Shingo ni madini uridhike. Ama nikupe shamba, kunia rakaranga. Tufunge na ndoa kweupe, aso tupenda macho yatoke. Wainue matanga, wakabwake manyanga. Baby, tell me what you want. I go tell them what you mind. Show you how much I love you. I want to tell you a papa.